Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabega jumaatat galgala keessa saalama walakka jalkabega sa sadit meter bandi digdemilema digdemishani sodomi tokorat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amma jalkaba agge foto takin jalla tamo fago yoda radio marsa internet satellite nail satin akasmus facebook idan saganta ken yordo fajir tamartinu nagomin ken yebakka wonjir tanit tsinada qabo kamoltan kipta tawo tabajji kuda shan barakum lama abdigdemi tok akalako ethiopia timmo watabajji sadet barakum lama kuda sadi ke summe san ke sanrani na modan diki gurmun game sota yo kam manguddo ta sadarka dunya afrika itsakale sabasanin rakkole jirenye na momaf mi dale mirkata da nama tigray ke sattigegge samut furmata tolchu akato kumma motum mota afgamtan afrika da fetar kam si fudatu ami chediyesan boarding flan ethiopia flan no biyale sawi tataru ethiopia ke sattigegge samuf jiruf qopilen tumramu ifsakale sakennen bexejira Kataita motum marka kabu partin bar adina magala ambo keza tarra dula na filadda gege saole. Daabondi mormitu filanno biyale sakanetti nirmati na fanimmo partichu motumma ofuma filanno kanarratti dorgomun hala jiruan mesu male furmata filun kabu jadu. Kanneni fkabrood af agat umrasa ganta kenya tunualin turajanat agge fatota kenya producerin tamsa sarran gusu tamre tamsa santernetif media wa sumaka kendesitu motigisti gammeti oduf garatu jubetan sindabal.
Attamoltan odun galgala kanaf qamnu kuno lola tigray ke sattigege samajrun jollen midan ragay hospital referali aider ke sattwal ansafaya fudatajran magala le tigray dadda ke satt daimman rami da guddan ga usaf waldansa argatani kan de bian jiraachu sanif kan len waldansafaya argata jiranis jiraachun ifsane jira Sagale ndarara kun sagale qisaneet gabra mikaeli qisaneet ntala wogga kuda saditi kuta namon ibiddan gubatan ke sejiratan ke sattan argejeda alam tsaha harmenshe addegennet ishe cinajru mida ntala sani rages enna ifsan
yani adwa sarasmay ibhal abaza am sarah magun halwa sbana khabir ali wa sarsala sayi amat
adwa Faras mai bakka jedurran ufe mucanko wogganshe kudasadi mana ke sojirro tujirto de kanakka hamat daamt kun ebla kudasadi barakuma lamaf kudasadi karawota meda ishe wolin jolle kabron jiratanis akkan kabi damte she kana wal asargata wan jirto fe sadurro ufter amma jijira maqabdi jedan kabronmo bakka samri jedamurra kadufte yotaw abbanshe mana yala ke sawolin turan jeda alam jolle kabro wolin itu baqatani argite manabate itu fiqdu ebla kudashan barakuma lamaf kudasadi lozton eertra kanisheru kutanjeru abbanshe gabrai zannabe rasasni gurashe gara mirga jalansen ijeshe bita ke sabase jedan am wallan sargatte foyi ajirtu jedaniru doctor re hospitala sana mabrat gabrasillase midan ragaye hamaf ijeshe laman abu himani wallan sigodamafi akajiru naf himaniru jera alam tsaha makaleira Mumichi ministera Ethiopia Abi Ahmed Negde biyette akkan cufatata ehi kuf karora qaban ke sa tokko Ethio Telecomin hanga tokko garadame unfat jijjiru nijeru adenzi saharda labsame jira labsin kun kan agame lammi wal Ethiopia watabaji digdame tokko gara wirtu filanno daqun sagale kennuf guyan tikkon hafe enajiru tiyotaw mormi ferramotumma woggotaf gegge samaturen boda kan barakuma lamaf kuda saddet ango tidufan mumichi ministera abi filanno injifachuf degirsa ummata barbada inajiranitti ministri malaka akajedet motumman qode ethio telecom ibarra hakafurta magurguruf ibsafedisa betsisuf qopeda jedera ibsafedikun wotabaji kudashan barakuma lamaf digdami toko kennamun investorona dunya afrika kesa telecom guddicha kate ethio telecom kesa qode qabachu fedi akqaban kamudiseda jeda ibsisun ademsikun boqonnal lamata banamu sadr abbotin qabenya qarbasi sani efachuf guyo tasoddo maqabu Kiptata harra ganama ufore ganto kumura lenji warana kan makrisho ke sat argamut bombi ufitir osun gabasa mera. Maddin nage gumsa lama radio sagale amerika saganta fanso mare fakka ipsanitti. Namni huch ufilatam totolod dota ufate toko bombi hit ate ture ufitir ose. namni bombii sana ofitti dhukaas loltoota kanneen keellaa mooraa sana turan waliin walitti makamee kan ture ta'u miidiyaatti akka dubbataniif eeyyama kan hin qabaanneef maqaan isaanii akka hin tuqamne ka gaafatan aangawaa waraanaa tokko ibsanii jiran. Balaan kun kan raawwatame daandii mooraa sanaarratti malee mooraa sana keessatti mitii jedhan aangawaan waraanaa kun. Mootummaan Soomaaliyaa akka jedhetti yoo xiqqaate filatamtoonni waraanaa 10 yoo du'an kanneen biroon balaa madaa'u hamaan kan irra ga'e hanga tokko dabalatee miidhamanii jiran. Koolugaltoota 200 baattee yaballi deemaa turte andaara galaanaa Yemenitti garagaltee reeffi koolugaltoota 25 argamu hoogganoonni naannoo AFP'f ibsaniiru. Namoonni qurxummii qabaa turan AFP'f akka himanitti reeffi sun konyaa gama kibbaa kan jiru bishaan raas alaraarra safafaa kan ture ta'uu dubbatanii naannoon sun namoonni seeraan ala nama deddeebisan kan keessa jiran ta'uun kan beekamuuf jiraattonni naannoo karaa jaannabaa jedhanii waamuu jedhan. Yaballi sun guyyoota 2 dura kan garagalte yoo ta'u namoota 160 hanga 200 baattee jirti jechuudhaan aangawaa naannoo Laahil kan ta'an Jaliil Ahmed Alii odeeffannoo namoota Yemen keessaa nama seeraan ala deddeebisan irraa argame tuquudhaan ibsaniiru. Oduun galgala kanaaf qabu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gurmuun ogeessotaa yookaan maanguddootaa akka tokkummaa mootummootaaf Afrikaa ibsa kaleessa baasaniin rakkoolee jireenya namoomaa fi miidhaalee mirga dhala namaa Tigraay keessatti gaggeessamutti furmaata tolchuuf tokkummaan mootummootaaf gamtaan Afrikaa atattamaan tarkaanfii fudhachuu qaban jechuun waamicha dhiyeessan. Gama biraatiin ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa obbo Dammaqee Mokonnin dheengadda hawaasa addunyaatiif dhaamsa viidiyoodhaan dabarsaniin mootummaan isaanii rakkoo Tigraay keessaaf deebii gama isaa kennuuf hojiiwwan hojjetaa jiru ibsanii dhiibbaa akka malee wantoota jiran walxaxoo taasisan Itiyoophiyaa irra kaa'uun rakkoolee sanaammeessa malee furmaatan ta'u jedhanii turan. Gabaasaa guutuu Bafqaadutu dhiyeessa.
Balaa beelaa fi badiinsa Tigraay keessatti mul'achaa jiru hambisuudhaan nageenyaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaa akka mirkanaa'u manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii fi dhaabbanni tokkummaa Afrikaa akka tarkaanfii fudhatan maanguddoonni gamtaa Afrikaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii ibsa baasaniin gaafataniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaan gargaarsa atattamaa torban darbee Tigraay keessa beelli galuu ibsuu isaanii hordofuudhaan gareewwan walitti bu'iinsa keessaa qooda qaban keessumaa mootummaan Itiyoophiyaatii fi mootummaan Eertiraa hakka hojii gargaarsaa hin danqine ibsi maanguddootaa kun gaafateera. Balaan beelaa inni caalu akka hin dhufne gochuudhaaf gargaarsi akka dabalamuu qabuu fi haalli gargaarsa raabsuu rakkoo tokko malee akka raawwatu manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii seera isaa isa 2417 jedhamee beekamu fayyadamuudhaan akka tarkaanfii fudhatu ibsi maanguddootaa kun dubbateera. Dhaabbanni gamtaa Afrikaa dhugaa lafarra jiru hubachuudhaan akka rakkinni amma Tigraay keessa jiru babal'atee nageenya naannichaa akka hin jeeqne aangoo isaa hundattuu fayyadamee nageenyaaf tasgabbii akka mirkaneessu ibsichi akeekachiiseera. Pireezidaantiin duraanii biyya Laabeeriyaa fi badhaasamtuun Noobeelii nageenyaa Ellen Johnson balaan namoomaa fi mirga namaa guddachaa deemaa jiru kun akka badiinsa caalaa hin finne falli siyaasaa uumamee rakkoon Tigraay keessa jiru fuula duratti akka tasgabbii naannoo hin booressine gochuudhaaf yaalii godhamaa jiru dura taa'an gamtaa Afrikaa akka qindeessanii waamicha godhaniiru. Ji'a bitootessa darbe keessa muummeen ministeeraa Abiy Ahmed akka loltoonni mootummaa Eertiraa Tigraay keessaa bahanii dubbatanii turan. Amma ji'a 3 ta'eera waadaan seename. Hojiirran oolle loltoonni Eertiraa ammayyuu sarbiinsa mirga namoomaa keessatti ga'ee taphachaa jiru kan jedhe ibsi maanguddootaa kun loltoonni Eertiraa Tigraay keessa galuun isaanii tasgabbii Itoophiyaa fi naannoo sanaa tuffachuu akka ta'e dubbate akkaataa ibsa gidduu kana walga'iin biyyoottan dureeyyii torbanii yookiin G7 baasetti waraanni Eertiraa atattamaanii akka Tigraayin gadhiisee ba'u waamicha dhiyeessaniiru. Hokkora saalaa fi gidiraa dubartootaa fi ijoollee durbaa irra gahaa jiru ibsi maanguddootaa kun balaaleffateera. Abbaan alangaa federaalaa Itoophiyaa miseensota waraanaa yakka hokkora saalaa irratti hirmaatanii seeratti dhiyeessuu jalqabuun isaa tarkaanfii gaarii ta'uu kan dubbate ibsi kun tarkaanfichi badiisa uumame wajjiniin akka wal hin ginne caqaseera. Nageenya namoottan miidhaan irra ga'eef jechuudhaan adeemsi seerichaa mana murtii waraanaa irraa gara mana murtii idileetti akka jijjiiramu ibsi kun gaafate qorattoonni mirga namoomaa jaarmiyaalee Itoophiyaa kan gamta Afrika TV motumota gamtomani hoji isani karake sagalte kamini yurra bilisata en akka hojjechu danda'an akeekkachiiseera. Dhaabbata motumota gamtomaniitti komishinari olaantu dhimma mirga namoomaa kan turaniifi durateessuun maanguddoota ibsa kana baasanii Mary Robinson hokkora saalaatiifi gudeeda dirqii akka meeshaa waraanaatti fayyadamuun yakka cimaa seera namoomaa addunyaa cabsuu waan ta'eef gareewwan hunduu karaa isaaniitiin jeequmsa kana dhaabsisuudhaafi warra badiinsa kana raawwatan irratti tarkaanfii hatattamaa fudhachuu akka qaban gaafataniiru. Yemmuu filannoon Itoophiyaa dhiyaachaa jiru kanatti muummichi ministeeraa Itoophiyaa marii hunda hirmaachisaa ta'e gaggeessuudhaan hoggansaa fi fedhii isaanii agarsiisuu akka qaban kan gaafate ibsimaan guddootaa kun kana gochuun isaanii rakkina Tigraay keessa jiru hiikuudhaaf tasgabbii Itoophiyaa fi naannoo see mirkaneessaa jedheera. Kunittuu kanaan jiru itti aanaan muummee ministeeraa fi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqaa Mokonnin ibsa viidiyoodhaan hawaasa addunyaatiif eeggadda kennaniin mootummaan isaanii rakkoo Tigraay fi deebii kennuu irratti yaalii gochaa jiru ibsanii dhiibbaa barbaachisaa hin taane Itoophiyaa irratti gochuun haala jiru caalaa walxaxaa taasisa malee fala ta'uu hin danda'u jedhaniiru. Akka obbo Dammaqaan dabalanii jedhanitti Itoophiyaan haala gargaarsa namoomaa naannoo Tigraay fooyyessuuf walitti dhufeenya hawaasummaa jabeessuuf tajaajilli bu'uuraa bakka isaaniitti akka deebi'an qaamolee gargaarsa kennan wajjin hojjechuudhaaf qophooftudha. Yeroo murteessaa ammaa kanatti Itoophiyaan kan barbaaddu firoottanii fi gargaarsota malee dhiibbaa rakkina cimsuu danda'u miti jedhaniiru obbo Dammaqaan. Mootummaan Itoophiyaa Tigraay keessatti namoonni beelaaf saaxilamuu isaanii irratti ibsi bahaa jiru dhugaa lafa jiru wajjiniin akka waliin simanne torban darbe beeksiseera. Ministeera dhimma alaa Itoophiyaatti komishinariin qajeelcha hojii balaa Mitikuu Kaasaa torban darbe ibsa gaazexeessotaaf kennan keessatti akka jedhanitti Tigraay keessatti lafa qotamuu danda'u keessaa harki 70 qonnaadhaaf qophaa'aa ta'uusaa ibsanii kun immoo beela hambisuudhaaf waan gargaarudha jedhaniiru. Karaa gargaarsa namoomaa isa jalqabaatiin namoota miiliyoonii 4 qaqqabuun akka danda'ame kan ibsanii hoggantoonni mootummaa Itoophiyaa marsaa 2ffaadhaaf 3ffaatti namoota miiliyoonii 5 fi qabxii 2 fi gargaarsa hatattamaa doolaara miiliyoona 1,100 fi 35,000 tilmaamamu meetiriitoonii 1,700 fi 1,980 dhaabbilee gargaarsaa biyya keessaatii fi kan idilee addunyaa akkasumas mootummaadhaan raabsamuu isaa dubbataniiru. Haala mirga namoomaa ilaalchisee abbaan alangaa federaalaa Dr. Gadiyoon Ximotiyoos dhiyeenya kana ibsa kennaniin namootan yakka hokkora saalaatii fi kanneen biroo raawwatan irratti qorannoo taasisuudhaan warreen yakka raawwachuun isaanii mirkanaa'e irratti himannaa dhiyeessuu jalqabuu isaanii ibsaniiru.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya gabaasaa taanutti ceena. Boordiin filannoo Itoophiyaa filannoo biyyaalessaa wixata dhufu Itoophiyaa keessatti geggeessamuuf jiruuf qophiileen xumuramuu ibsa kaleessa baaseen beeksisee jira. Waraqaaleen sagalee ittiin kennan kaleessa galgalarraa jalqabee gara naannolee adda addaatti akka ergamaa jiran kan dubbatan gorsituun boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa Sooliyaanaa Shimallis akka lammiileen sagalee kennan jajjabeessuunis jalqabamee jira jedhan. Taajjabdoota biyya keessaa 25,000 eeyyamni kennamuullee beeksisanii jiru. Sababaalee rakkoo nageenyaaf kabirootiin naannolee filannoo torban dhufu sagaleen keessatti hin kennamne 59 keessattis qaamni tokko ka filannoon geggeessamu ta'uu ibsan gorsituun koominikeeshinii boordichaa gabaasaa Iskindir Firoo jaallannetu dhiyeessa.
Boordiin filannoo biyyoolessaa ibsa kenne kanarratti boordichaaf gorsituu kata'an adda Sooliyaanaa Shimallis akka ibsanitti
የድምጽ መስጫ ወረቀት ከዛሬ ጀምረን ዲስሚኔት እናደርጋለን እሱ እንግዲህ ከዛሬ ማውሻውን ጀምሮ የሚጀምር ነው የሚሆነው ሴንሲቲቭ ማቴሪያል ስለሆነ ምናልባት እሱ ትንሽ
ወረቀን ሰገለ ቲከናን ዊጣተ ከሌሳ ገልገላ ካሴ ራብሰሙ ጀልቀባ ከነስ ጉያ ፍላኖት ቡነ እርጉ ቀምና ኦፌገኖን ዋምበርባችሱ ከነጀቹንስ ዱርስኔ ዮ ዊርቱ ለፍላኖት ተርግነ ረኮይ ጉምሳፊ ለፈካኒ ፊዋን ደቀቡ ማሉት ከሱ ጀቻ ጀደን filannoo marsaa jaaffaa kanaaf sagalee kennuuf lammiiwwan Itoophiyaa galmaan 37,000,000 ka caalu ta'uu odeeffannoon boordii filannoo ni agarsiisa. Hojiin gidduu kana hojjetamaa jirus namoota sagalee kennuuf galmaan kun akka ba'anii sagalee kennan jajjabeessuu akka ta'e adde Sooliyaanaa Shimallis ibsaniiru.
የምርጫ አይነቶቹ ምንድናቸው? የድምጽ አሰጣጥ እንዴት ነው? የሚሉ መልእክቶች ድምጽ እንዴት ይሰጣል? የድምጽ መስጫ ወረቀት ላይ የሚሉ መልእክቶች ያስተላልፈን ነው በተለያዩ ሚዲያዎች።
ጎስኒ ፍላኖ ሰካሚ ሰገሌ ወረቃ ረጣከምት ከነ ማሰጀዱረት ሚዲያ ዳን አምሰደ በርሳጅር ራዲዮ ቴሌቪዥን ረቲዮ ተው ኩንስ እትቡፋ ዳምሰ ገባብዱ ቢልብላን እንገዳ ቀቤ ደበርሱ ጀልቀምኔ ጅራ አንገጉያ ሰገሌ ከነንት እትቡፋ ዳምሰ ወልፈካታን ሰደቴው ካንሰገል ታን ቢልብላር ካረቲ ኡመታን ገኘ ጀነ ያና ጀዳን ኩንስ ካርዲ ፍለኖ እገፉደተኒ ቦዳ ባአኒ አከሰገሌ ከነን ጀጀቤሳ ጀቹደ ጀደኒሩ አደሶሊያናን ካንብራ ወልዳን ሲቪኪ ድበተኮፍ ለመከሱማ ጉያ ፍለኖሰን ለሚወን ባአኒ አከሰገሌ ከነን በርሲሳጅራን ታምሲ ደርቡ ቀቡ ካናተሚ ተኡቀባ እሰጀዱ ረቲ ወሊኖ ጀታቱሬ ወልዶቲ ሲቪኪ ሆጂ ካናፍ ቦርዲ ፍለኖ ራኤሃ ማርገታን ድበተኮፍ ጃተሜ ተርበቱራን ገሩ ካን እረቲ ፉል ለፈተኒ ወሊን ሶሶ አጅሩ ድበተኮፍ ለማቆፋ ጀደኒሩ ፍለኖ ረት ሁበኖ ከኑ ደበለቴ ደምሰ ፍለኖ ፊ ታጀቡፍ ከነንገልማን ወልዶተ ሲቪኪ አፍርተሚ ጃጅራቹ ካን ኢፕሰን አደሶሊያና ሺመልስ ወልዶቲን ኩኒሲ ነሞተ ኩማ አፍርተሚ ሻን ቦባሱ ጀዳን ታጀብዶታ አዱኛ ካን ኢላሌን ካን ጋፈተማን ጎርሲቱ ዋይ ኮሙኒኬሽኒ ቦርዲ ፍለኖ ኢትዮጵያ አደሶሊያና ሺመልስ ዴቢ ከነኒ
ያለም አቀፍ ታዛቢዎች ቁጥር አሁን እጄ ላይ የለኝም። አይ ቲንክ ሳምራይዝ አድርገን መግለጽ እንችላለን። በየቀኑ ነው የምንገናኘው። ሰሞኑን አገር አቀፍ ታዛቢዎች
ለኮርስ ታጀብዶታ አዱኛ ካን ኢላሌን አማፍ ኦፈር ካን ቀቡ ገሩት ወርባን ካን ጉያ ጉያት ዴብኔ ሮወል አርጊኑ ወልትቀምኔ ዴሱ ደንደኛ ታጀብዶን አዱኛ ወልዳ ሳኔን ሚሴንሶ ተከታን ዋን ዱፋኒፍ ፈከኛፍ ቶርባን ካን ካንኔን ዱፋጅራን ባጂ ፉደተኒ ካንኔንም ፍንኤጅር ካናንዱራ ካን ዱፋኒፊ ገርጋርቶ ተሳኒ ሃልት ፉደተኒስ ንጅራ ቶርባን ካን አዱማቲ ንሴኑ ጀነ ካን ኤግኑ ንጅራን ካናፍ ኢላሌ ቦር ካን ኢፕሲኑ ተአጀዳን ገምታን አፍሪካ ገሬን ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ራታይ ዳበቶን አፍሪካ ባሃ ደምሰ ፍለኖ ላሉ ጋፊዴ ሰኔሩ ገሬን አፍሪካ ኪባራ ፍለኖ ተዋቱ ረቶ ጀታ ከጅሩ ዮተው ሁንዱ ቶርባን ካን ዱመቲ ዋን ዱፋኒ ጀቻ በክሲሱፍ ኑራክሲሱፍ ዴማ ጀዳን ገመካን ሰበባ ሶዳነ ገኛ ከነን ብሮን ካንከይ ወጠበጂ ዲግደሚ ቶኮ በረኩማ ለማ ዲግደሚ ቶኮ ፍለኖን ካንከይ ሰቲን ገገፈምኒ ዊርቱሌና ኖ ለፍለኖ ሻንታሚ ሰጋል አከጅራን ካምቤክሲሴ ቦርዲን ፍለኖ ታውስ ገሩ ኡመኒ እዱ አከሲጌ ሰጅራታን ኢላልቻዳ ከነሜፊ ሰገሌ ካንከነን ተኡ ሶሊያናን ኢፕሰኒጁ
የድምጽ አሰጣጥ ሂደቱን ባግሚ አንድ ላይ ያከናውናሉ። የመራጮች ምዝገባው እንዴት ይሆናል የሚለውን ነገር ከዛ አስቀድሞ ከደስ መስጫ ቀን አስቀድሞ በቦርዱ በኩል የሚወሰን ይሆናል።
እሳንኩን ደምሰ ሰገሌ ከኑ ጋፈ ቃሜ ተኮ ገገሱ አተምት ገልማው ንጀሩ ሳንዱራ ቦርዲ ፍለኖን ከሙርታውታ ገልሜሱ ፌሮ ገባባ ከነኔ ሰገሌ ከንሲስኑሞ ገልሜሱን ዮሚ ሃንገ ዮሚት ተኡ ቀባ ከጀዱላላ ሰበቢንሳስ ሃንጊ ተኮ ኡመተ ገልሜሱ ጀልቀበኒ ከነና ዳንኩታኒ ካንሞ ጎንኩማ ወረ ሰገሌ ከነን ገልሜሱን ጀልቀምኒ ዋንተኤፍ ካናፍ ሃላ ዳን ገልሜሱ ሰበባረ ኮነ ገኛን ከነመናፍ ቄ ኦፊ ራጎዳነኒስ ኢላሌ አካ ሃለናኖት ገጌስና ጀደን ቃሜ ተኮ ፍለኖን ገጌስኑሱን ፍለኖ ሰዱማታ አጀነ ያና ጀደኔው በይ ፍለኖ ወጠበጂ ድግደሚ ተኮ ገጌፈሙ ሰቃሜ ተኮ ኢቱሂን ኤጊን ከለብሰሙ ተኡ ቦርዲን ፍለኖ በክስቴጅራ ፓርላማን ኢትዮጵያ በርጩመ ድበሸኒፍ አፍርተሚ ተርበ ካንቀቡ ዮተው እንጅፈተኒ ሞቱማ ሁንዴሱፍ በርጩመ ድበለማፍ ተርባተሚ አፉር እንጅፈቹን በርባችሳ ደጀቹዳ እስክንድር ፍሬው ፍንፍኔ ራገባሴር
ከደጋጅ ተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ፓርቲን በዳዲናር መጋላም ቦኬሰት ዱለ ነፍለዳ ጌጌሲ እትጋፈተማ ዋጅረ ፓርቲ በዳዲና ናን ኦሮሚያ ወብፍቃዱ ተሰማ ገምበይኩም ሳፍ ቴክኖሎጂ ድነግዴብ ስርነጃሩቲን ንወጀና ጀረንጅሩ ገመብራቲንሞ ፓርቲ ለፍለኖ ቢያለሳት ኢትዮጵያ ከነት ንርማቲ ነፈንኬሳ ittigaf taman sabqunnamti yerofi ka parti addebilisuma oromo yokan abao bodawdi psano ganamu obbulami gemmechu abao filanno fakke sikanatirmachu isusati wanga bunqabu abao siyasa etiopia ke sattirmanna karana gajel kebtifu fajeden ittigaf taman wajira parti kongresi federalo oromo yokan kafao obbutrune gamtas partin biyebultu badadin filanno kanarret qofasa dorgumun rakko jiru amme surra fayda qabata jenne namannu jiran na kor malkato amborra gabase
partin badadina guyarra magala ambo ke setti dulen filata gigi sijra bakka degirtotni fi hangawotni parti badadna anulesha wali taun duma fi magala amborra argamen stadium university ambo campusi hacalu ndesa ke setti argamu ke setti dulin filata kun kan gigi feme saganta kan ret hasa kan tassen ittigaftaman wajira parti badadna nanno romia obbo fakadu tasamma yofiletamen wontu ta ijo seti retto jenna jedan akastif sani jiru
yinni jarqaba beetumsa fi technology retto jenna biyota bangudde de kanin gudde de gitu tisiti ni gudde ni barno technology umman ni barate rakko yoise ko namen gara jarrati jiji adinyai ruwa rakko ka tamma tinin jiba wante hi sagalin sai naga ini lama farrati chenne hoje nu dinagde dike ni kenne sagari kawa vishanga kawa dargade sasta padi gudan do hin kawa kanunda ho gan sewar gati chinde te karatama techa rakko ki tabo undan de nai to awasni ummani kabadi kada biyom mau usin argachu undan do kabajin oromo da iman iyumanu himmanu badari na tu man wanta ehis badiyatis magalatis chenne hoje churan iyumma yoga wa ke sati yoh churan de ina ganda oromo hunde ni som tokata wochu undan de ina enni bra sirne jarachu kam oromon hambe kamu sirne jaru kam namni to pokala te amma gadamo jigo umuri alkode hunda firgama chenne gada barata de sabbetin wolji kire wole pite wolon ka fukaten ummata karobina butta kam diyoni karoman jara mana mare kaman jarra ejafa hi salaul yero garbu ma dambulan e bilisum ma dambula tantur aden san kajar sirna kana bifa mayo atae wolam machuran wobulum maran aden wan kabu partin baradinas kanamara kambojame yada tarkampata kanamara kambojame wantae barakana sirna kan ittijaru toko filanno bilisa demokratawa fi nagenya faturan
bulchango dine sawalita obudini sawakuma hasa dagisani nakasjedani jiru
wan toko toko ambo kapso mafi chejede illense gafiki gafata batajira ambo garu kapso indigni gafaka yo kapsan kaletsa sarras dugara nabate nikapsa garu mano fidare jigu ilgamtota kanademtota daboy inbo intifachus ni bekawante yo maratu tay male namni sammunaga utuba nabate mane jarrete indigu utiyoro monni idanta biyake sep gaye guddana kan tabanne jirru tabachas kan jirru kanaf mana mata kenya fidarrenni inkunun sina imbulchina male indignu oromon umman shawal tafi magala ambo badadina chalkabe daran chinset fufajede amana
waita dulli naflat akun adin sifamutti kanin hirmatan kesa dergagotero jalqabati filanno guyota murasa boda adin sifamuret hirmachu daf kardi filanno fudatan murasa dubisne jirra
ali dugasan jedamo dugasirne saladalus magala kanati dero jalqabati kanin hirmadu filanno barana akay dero jalqabati etis gana naf haradasi gafan ilal garu wa demokrasiwa da ire yadda suka nan durar
kanani olin jedama yero jal qabako tifuma baye gamma de ra qarra kan argachutti
akka dalgaggo tokkotti badadna ra male igda jal qaba dalgaggo malin goni jette amanta tansir bar dalgaggo mal godu qabai
amalle wangari gode fi projecte data umme baye jeteran gara funduratti mo kana olitti badad inni kenya badadina taye mulachu dandaachuda
ji qabda
ano jin qabu garo degree barate accounting amalle to loltu mana jeta kana bodde timmo oji motum mangale den abdi ka
na biad ta shoma nirama bulchi sama gala mu bokke sendira ta yero jal kuma filanno kun mo kara naga fi aden sagari na kamodum ma kana sai sinne motum ma kana wajin abannu gal magani sa kata u kabaja fi ya da lakamnani
dulen filadda partin badadna gege sajiru retti yada kinin hinqamnu kan jidan ittigafataman sabqunnamti kayero parti addabilisumma oromo abao kan obbodawdif san hoganamu obbolami gemmechu abaon filanno fakkesi kanake setti irmachu disusaf hingabu jidan jiru
filanno kanaretti mit yada kinin takka hinqamu malif filanno dura wantoonni dursan hedduu lafa keenyaadha. Rakkoo biyya kanaa kan furuu danda'u tokkoof tokko filannoo osoo hin taane marii biyyaalessa kan hunda hammachiisee fi mootummaa cimsaadha jennee lafa keenyee bira dabarreedha. Gaaffii lammaffaa fi filannoo jedhame kana keessatti hirmaachuuf carraalee hedduu fi danqaa dhufe kamiifuu furmaata biyya kanaaf lafa ka'aa tureera. Kanaafuu har'a filannoo fakkeessi filannoo addunyaan helaa filannoon kun sirrii miti wanti dursu jira jedhanii dhaabbileen hidhila addunyaa adda addaa fi nus akka dhaabaatti yeroo adda addaa rakkoo filannichi qabu lafa keenyarra. Kana gochuu keenyaaf filannoo fakkeessi hammaa kana keessaa bahu jechuun siyaasa Itoophiyaa keessaa bahu jechuun. Kanaafuu adda bilisummaa Oromoo murtii fudhate kanatti hin gaabu dantaa uummata isaaf ammas qabsoosaa karaa nagaa. Kan itti fufuu fi uummata isaaf waadaa isaa jalqaba gale irra deebi'ee kan mirkaneessudha.
Mootummaan yeroo garaa garaatti filannoon bara adeemsifamu filannoo biyyattii keessatti dimokiraatawaa bilisaaf walabatee kan yeroo jalqabaaf adeemsifamu jedhaa hiree ofii murteeffachuu yookaan riifarandamiin kan itti mirkanaa'us jedheeti kan ibsu. Kanaaf ammoo boordiin filannoo biyyaalessaa bifa haaraatiin hundaa'e. Bilisa jedhee akka amanus ibsaa tureetti kan jiru maalirra dhaabbataniiti kan filannoon barana adeemsifamu kun filannoo fakkeessiiti jettan yookaan ragaa maal qabdu isaa?
Ragaa boordiin filannoo yeroo adda addaatti baasu siniifuu ragaa ta'uu danda'a akka miidiyaatti. Fakkeenyaaf naannolee filannoo adda addaatti filannoon hin gaggeeffamu. Seenaa Itoophiyaa keessatti filannoo jedhamaa ture shanan darban keessattuu filannoon guyyaa tokko kan inni gaggeeffamu. Haa ta'u malee. Teessumni 79 bakka itti filannoon hin jirretti naannoleen keessatti qoodan fudhanne ni jiraatu. Naannoowwan filannoo Oromiyaa keessaatiin filannoo irratti hin gaggeeffamneeti jiru. Akkuma kanaammoo naannoo Tigraay kan keessatti hin gaggeeffamneeti jiru akkuma kana. Filannoon kun beekamtii boordii filannoon ala bakkatti filannoon galmeeffamaa ture jira jedhee hoggansi boordii filannoo biyya kanaa ifoomseera. Kana caalaa irra gaagaa maal barbaaddisin akka miidiyaa osoo filannoo akka qabeessaadha ta'eeti nuti akka dhaabaatti dhiibamnee filannoo keessaa hin baanu.
Gama biraatiin itti gaafatamaa waajjiraa Koongireesii Federaalistii Oromoo KFO obbo Xurunaa Gamtaa paartiin badhaadhinaa biyya bulchaa jiru Oromiyaa keessatti qofaa isaa dorgomuun isaa rakkoo jiru hammeessuu irra faayidaa qabaata jennee namannuu jedhanii jiru.
Paartiin keenya Koongireesii Federaalaa Oromoo KFO'n filannoo masaa 6ffaa kana keessarratti hirmaachuu dhiisuu isaatiiti. Waan itti gammadu malee waan itti gaabbu hin qabu. Kan hin gaabbineef immoo sirbayyuu dorgommii kana dhiifnee baanee sun ta'inii dhiibamnee keessaa waan baanee fi sabni keenyaa sirriitti hawaasa keenya nu hubachuu danda'eera. Rakkoo biyya kana keessa jiru. Rakkoo KFO qofatu hin ta'inii rakkoo biyya kana keessa jiru nu hubachuu danda'eera jenneetu itti amanna. Lammata immoo baruma baraan. Waggoota soddomman darban keessa paartii aangoo humnaan yaabbatee qabatee jiru kaluma jennee itti fakkeessuudhaaf waa'ila taane miinjee taane bira dhaabachuun barbaachisaa miti. Keessuma ammoo paartiin amma aangoorra jiru bilchaginaa ofiin jedhu waajjiraalee keenya akka jiruun cufee miseensota keenya akka jiruun hidhee miila tasaalee harka bitee waan jedheef dhugaa keenya. Biyya kana hawaasa keenya qofa addunyaa irratti illee beeksisuudhaaf dandeenyeerra jennee waan amanuuf kana naannoo Oromiyaa keessatti dhugaama dubbachuudhaaf dorgommii jechuudhaaf hin danda'amu paartii tokkoon gaggeeffama paartilee jajjaboo ta'an keessumaa KFO ABO ta'an kana ofirraa dhiibee waan filannootti seeneef kophaama isaa dorgomee jechuudha. Jijjiirama biyya kana keessatti fida jennee itti amanaa hin jirru.
Itoophiyaan naannolee Tigraay, Hararii, Sumaalee keessatti guutummaan guutuutti naannolee Oromiyaa, Amaaraa, naannoo Kibbaa fi Beenishaangul Gumuz keessatti ammoo bakkeewwan tokko tokko keessatti sababa nageenyaa fi adeemsa filannoo walqabatee rakkoolee uumaman jedhamanii walqabatee yeroodhaaf bakka itti filannoon ittiin adeemsifamneen alaa akka guutuu biyyaatti guyyoota shan booda jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti boca bajji 14 bara 2013 filannoo biyyaalessaa akka gaggeessitu koomishiniin boordii filannoo biyyaalessaa beeksisee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabaa gasaa 3 meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 12485 irratti wixata haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebiin dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.